When I need a shallow ballow.
Shallow ballow.
When I need a shallow ballow.
When I need a shallow ballow.
Pacheco Mirundo.
When I need a shallow ballow. Na mimi kweli shalo, oh oh. Wana nita shalo balo, oh oh. Na mimi kweli shalo, oh oh. Napata pesa kwa nini misiwe shalo. Siwezi fake life itanika bakwalo. Walo nitosa wote wanapiga miayo. Nilo waota sana leo nikonao. Shallow ballo,
shallow ballo.
Wanna meet a shallow ballo, oh.
Wanna meet a shallow ballo, oh.
Mwanzo alinita kolo,
alinita kolo.
Sasa wanani kolo, oh.
Sasa wanani kolo.
Na wala mkubwa atishiwi dora. Ewala nafanya mziki biashara.
Usinishike mbuni yate, utanichafua mpaka ufike kuniliko. Nisha wasumbua, usinishike mbuni yate, utanichafua mpaka ufike kuniliko. Nisha wasumbua.
Wana nita shallow balo.
Shallow balo.
Wana nita shallow balo, oh, oh.
Wana nita shallow balo, oh.
Mwanzo alinita kolo,
alinita kolo.
Sasa wanani kolo, oh, oh, oh.
Sasa wanani kolo.
Chaziwe, Meneja Momo, Meneja Medi, Power! Blikti Safali Champion! Zangaya!
Future, future!